mwisho. Tumetoka analogi, tumeamia digitali. Maisha tamu tamu, kila mtu na yakubali. Chapusha idu
sema twende digital, misikitini hati hei twende digital, Biblia na Korans baki vile vile, mila zetu na ishimas baki vile vile, nina shaka baba, surande zinanguka eti swa 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 gabala.
Zamani digital, digital, maisha mazuri, lakini tusiyege ude. Zamani digital, digital, maisha mazuri.
Natoka analog, melikizi ni mechizi na digital. Na wakenya tukubali that's all. Facebook, Twitter ama ata yao.
Inanipamba na nikwachu. Itawapame itawakwachu.
Yeah, yeah, bibibibe nizu uti kisa. Unanyoa kidugu eti. Unatembea na swaga heti. Kuhiga higa, kuhiga higa, bitahenda kombo. Indi jijali kwetu ni kisomo. Pole pole, he pole pole, tujue manake.
Jamani digital, digital, maisha mazuri, lakini tusiyege ude. Jamani digital, digital, maisha mazuri, lakini tusiyege ude.
Kama huku ndio kudigitika, naona kili zikifurujika. Mtoto ndani kajifungia, kumbe pono ndio kangalia. Kudigitika nitadigitika, ile heshima nitajivunia. Mwanafrika namba moja, heshima yetu namba moja. Mavazi yetu namba moja, kila nachofanya du namba moja. Mavazi yetu namba moja, kila nachofanya du namba moja.
Niko Facebook, niko Twitter, WhatsApp.
Say this, say that. So what? Do that. I did this for my dogs. It what? Then bounce.
Jamani digital, digital, maisha mazuri, lakini tusiyageuze. Jamani digital.